Forever Records.
Caspasioro 9, Caspasioro 9.
Sanda, sanda,
kama kangaro. Unaniganda misiri ya ruba, hey, hey. Yani kosha maringo, nakupenda sana, we dada. Unanichanganya, changanya. Unanichanganya, changanya. Unanichanganya, changanya. Unanichanganya, changanya. Mawazo, naogopa wale wasije wakuvuruge vibaya. Kwako mi sitofata wale wasije kunivuruga vibaya.
Sema, sema.
Niache kwako sinano nipenye uzima mani fuate.
Fuate.
Moyo sije ugawa vipande.
Pane.
Utu, utunze.
Ona nyanga nyanga
nishaloa kwako shatu. Zile dana dana meni bam kwako shatua. Wili wili mimi na wewe nisije kisili miniwe. Wambari mwenza kona kona, hisia zangu zimegota kwako. Ukipata wako ngangania, sina mwingine nimeganda kwako. Lile neno la kutendae kwangu lisha baki kama story. I'm gonna love for life, sita kutendae hata wakileta mastori. Kwa uzuri, kwa uzuri, ni mzuri cute girl. Kanyi mwa kiburi, ana shepu nzuri. Seka zote amechaza so nampenda. To the end of my life, to the end of my destiny. Makopa malavi ya meshe, unampenda. To the end of my life, mulanta mkunoga baby ni ungezi. Kama nyoka pangoni kwako nitelezi. Tente me, tente me, tente me. African queen, you my number one. Sekeni chumbani paka buruta. Take it, take it, take it. Yani nipili ya mkutu mdogo ni kubebe. Kitama inama tukachezereke. Naona rai, yani rai, naona rai. Nikumbate, nikukisi, nikuhagi. Nimia mia wendo yule future wife. Sina doubt, sina doubt, sina doubt. Wambari mwenza kona kona, hisia zangu zimegota kwako. Ukipata wako ngangania, sina mwingine nimeganda kwako. Lile neno la kutendae kwangu lisha baki kama story. I'm gonna love for life, sita kutendae hata wakileta mastori. Pepe, ni pepe, ni pepe, ni pepe, ni pepe, ni pepe, ni pepe. Ah, uni pepe, uni pepe, uni pepe, uni pepe, uni pepe, uni pepe.